zambi ndashi ya bazali bam ndikhangela na nobomi bam impilo enzima Nikangilana no bomi bam Mimpilo enzima Mimpilo enzima Mimpilo enzima Ifuna bomelele Yeah.